Ikazi di maajabu.
Jacko baby. No.
Hakunaga mwanzo kuna mwisho. Hakukuaga chanzo kuwa Kristo. Hakuna mawazo mimi nipo. Hakuna motoni wala pepo bila kifo. Hakuna mamba, hakuna kenge. Pasipo mkanda hakuna mlege. Nyota za anga kipimo ndege. Utakujona nyota ya inye kipimo mene. Hapa nacha ladha bila chenchi. Pesa na ukilaza mana inadaganya sana sketi. Kila ni kichana natukana kila vesi. Eti rap dambi basi mina lana kama guesti. Nina sifa sita sifa Mr. Koma Mrs. Naeza kwea pipa bila visa niko decent. Listen, dunia nakaba imani mepozi. Yesu wezi kwacha msaraba kambebe rozi.
Hola, 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 hola.
Wakitaka kunidaka.
Hola, hola.
Wanapotia nyayo wakifata.
Hola,
hola, hola, hola, hola,
hola. Hola, 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 hola.
Kwa kila mdundu wana data.
Hola, hola.
Mastichi mdomo wana shata.
Hola,
hola, hola, hola, hola, hola. Sikisa. Toka baru, usioka kimbia kababu. Soko ngwaru, na bado inavutia kwa madu. Speaker walu, antena inasikia voko tu. Kunata kwa mdundo ni michano nimeitia super glue. Abudu sanamu, geuka nyuma ugeuke jiwe. Michezo haramu ndo imefanya tuzaliwe. Michezo mitamu imefanya tufuma niwe. Mcheza kwa utunzo, mina itaji grammy nsujudiwe. Bifu na mapasta nisha qualify. Pepo netoka kumbewa nmelewa divai. Biti angekewa nmeibaka na kesi ya jinai. Shiro mamae, shiro mamae. Rap ina nyufa hamna kuimodify. Hip hop imekufa ndo anachodai. Kafa manzese mazishi sinza. Kafa kingese kala kicheche kasa ukinga.
Hola, hola, hola.
Wakitaka kunidaka. Wanapotia nyayo wakifata.
Hola,
hola, hola, hola, hola.
Hola, 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 hola.
Kwa kila mdundu wana data.
Hola, hola.
Mastichi mdomo wana shata.
Hola,
hola, hola, hola, hola.
Hola, hola. Yeah, I'm up a medicine, girl.
I don't
know I'll be medicine. Yeah, I'm up a medicine, girl.
Oh,
I'm up a medicine, girl.